madaxweynaha somaliland muuse biise cabdi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ballaaran oo xalay magaalada hargeysa loogu sameeyey bandhigga buug laga qoray madaxweynihii hore ee somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo. madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in somaliland in xilliyada doorashooyinka inta badan ay diirimaad afkaar kala duwan iyo weliba xumad ay doorashooyinku wataan ay leedahay, waxaana uu meesha ka saaray in dhibaatooyin dhinaca nabadgelyada saamayn kara ay ka dhacaan somaliland.
waxaa horta guud ahaan dad aad bay imika maalmahan social media iyaduu ka warwaraan nabadgelyo xumaa laga warwaraa waxbaa dhici baa laydhaahdaa. waxaan ku bishaaranaya caawa abdulqaadir sidiid oo odayweyn ah oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ugu degan kabtanka iyo jawigu halkaa caawa ka muujiyay waxay noo sheegayeen bishaaro inaanay xagga mucaaradka balaaga ka jirin wax loosa ku dhamaan. anigu waxaan aaminsanahay inaan waxa dhibaatay dhacay oo aan ka badan xafiirtan siyaasadeed oo marka doorashada garanyaaska leh mudaaharaad xuquuq yar laakiin say dadku u dhagayaaa aday social media xashaakala in ummaddan ama community dan ama dad dhahrugeeyaan ku dagaalamayo waxay soo jeeda waa kuban jiraan araydi ka balan qaadaya.
dhinaca kale madaxweynaha somaliland waxa uu sheegay in saamaynta tiknolojiyadda casriga ah ee isgaarsiinta ee waqtigan iyo baraha bulshadu inay saameyn ku leeyihiin bulshada
qasa waxa wada waa tiknolojiga casriga hadalkii kii joogay baar la fadhiyay london ama minnesota ama australia inanka meel joogaaaaaaa ulay waxay haduu waba karasoan ubahanahayna iyada intuu soo maraayo goolbeeni ma garmayna marka dayaatan meel bark college saydaaria wade dadku u studio kula shakiy ooa waxa weysu qaadeen taana intaasaa ku dhaafaya balaaha meshi insha allahu dalka nabadgelyadu doorashada ku geli nabadgelyadu kuwan dadka mucaaragaala badankooda qolo cusada ororo cusubna qolo badano jiraayo soo dheliyay baa joogto iyaga laga wadeli maayo qolay tareenkaa ka soo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusuba inay ku dayan doonaan baaa koofee fajada mucaaraka hadde waa mucaarad heerka daaya hayaan arkamaane yaala abrulia abdulqaadir waa ogoaisi mucaarad utahay.
dhinaca kale cabdilaahi geedjire oo ka mid a saraakiisha sarsare xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa tilmaamay madaxda looga baahan yahay in doorkooda ay qaataan oo laysu soo jiido dadka inta badan aarahda siyaasadda kala duwan qaba.
innaga inoola taalla colaadi dad walaalaa baynu nahay, dad wada jira baynu nahay, madaxdeenna waxaynu ku dhiiri gelinaynaa iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahay inta dhiman ee isu soo jiidaysa dadka ee walaalaynaysa ha ku dhiiridaan.
fadl maxamed cakule v o a hargeysa.